gębę fany. Sobra.
Madhubuti linaonifanya mimi kwako nikae, hata waseme we utuli, raha unazonipa nazijua mi, hata waseme we kicheche, mina chujaru nanipenda mi.
Base Schumacher.